All right, Emmanuel, will you open in prayer?
At this moment. Tunaamka leo kwa sababu ya neema yako, kwa sababu ya huruma yako, kwa sababu ya mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Tunakuja mbele yako tukikuomba msamaha kwa sababu sisi ni watenda dhambi, sisi ni waovu. Hakuna kitu bora ambacho kinatoka ndani yetu. Kila mara na kila wakati tunafikiria mambo mabaya, mambo ambayo yamejaa hina Mwenyezi Mungu. Lakini kupitia kwa neema yako Mwenyezi Mungu umetupatia msamaha na huruma yako Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba siku ya leo ambayo umetupatia nafasi katika maisha yetu na katika nafasi nyingine ya kuweza kusikiza neno lako takatifu ambalo lina uzima wa milele, ya kwamba tuweze kukumbuka kwamba umetupatia hii nafasi kwa sababu ya hiari yako wewe mwenyewe, sio kwa sababu ya mapenzi yetu Mwenyezi Mungu. Naomba kwamba utusaidie tuweze kuelewa ile ndugu Jeff anaponena kupitia kwa sauti maandishi yako Mwenyezi Mungu. Utuelekeze kwa njia ambayo inafaa, tutembee katika njia zako na kukupendeza Mwenyezi Mungu pekee yako. Naomba kwamba utupatie usaidizi kupitia kwa Roho Mtakatifu na mwanao wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Naomba haya machache nikiamini.
Amen.
Come, O come, Emmanuel.
1, 2, 3.
Anti-de-sano,
Okay, question 140. What happens to men when they die?
Their body returns to death, and their soul goes to be with God or to a place of suffering and waiting for judgment.
Nini kinatokea kwa wanaume wanapokufa?
Mwili hurudi mavumbini, na roho huenda kuwa pamoja na Mungu au mahali pa mateso na kusubiri hukumu.
141. Will the bodies of the dead be raised to life again?
Yes. There shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust.
Je, miili ya wafu itafufuliwa?
Ndio. Kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia.
What will happen to the wicked in the day of judgment?
They shall be cast into hell.
Ni nini kitatokea kwa waovu katika siku ya hukumu?
Watakuwa kuzimu.
What is hell?
Hell is a place of dreadful and endless punishment.
Jehanamu ni nini?
Kuzimu ni mahali pa adhabu ya kutisha na isiyo na mwisho.
Yes, hell is a place of dreadful and endless punishment.
Kuzimu ni mahali pa adhabu ya kutisha na isiyo na mwisho.
To sin against an eternal God is to deserve eternal punishment.
Kwenda kinyume na maagizo ya Mungu wa milele ama Mungu mwenye enzi ni adhabu ya milele katika nafasi ya yule ambaye ametenda dhambi.
Now, again, the Bible says of each one of us that we all sin. We all fall short of God's glory.
Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba sisi wote ni watenda dhambi, sisi sote tumepungukiwa utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu.
Therefore, every one of us deserves eternal punishment in hell.
Kwa hivyo kila mmoja wetu anastahili hukumu ya na adhabu ya kuwa katika kuzimu milele na milele.
And the only reason that not all of us will face that eternal torment.
Na sababu moja pekee yake ambayo inaweza fanya kwamba kati yetu kuna wale ambao hatapata ile hukumu ya milele
is because Christ took that penalty upon himself on the cross for all those who believe in him.
Na kwa sababu Yesu Kristo alikuja katika ulimwengu wetu huu akaishi kati yetu akakafa msalabani kwa niaba wa kwa wale ambao wanakiri na kuamini kwamba amekuja kuwaokoa.
So for those who by faith repent and believe the gospel.
Kwa wale ambao kupitia kwa imani ya Yesu Kristo wanatubu na kuamini injili,
the debt of our sins has been paid.
Deni ya dhambi zetu zimelipwa na Yesu Kristo. Yeye ndiye amekuwa fidia wa dhambi zetu.
And God is just.
Mwenyezi Mungu ni mwenye haki.
And therefore God will not demand we also pay. The debt has already been paid.
Kwa sababu Yesu Kristo ametenda kupitia kazi yake na imani yake, Mwenyezi Mungu hata tulazimisha kulipa deni ambayo hatuwezi kulipa.
And so for those who belong to Jesus Christ, we don't have to fear this future of eternal punishment in hell.
Na kwa wale ambao wanakiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wao, hawezi kuwa na wasiwasi ama uoga kwamba siku ya mwisho watapitia hali ya hukumu.
Because Christ gives us his righteousness, and it is with the righteousness of Christ that we enjoy heaven for eternity in the presence of God.
Kwa hivyo kwa wale ambao Yesu Kristo amewavisha haki yake ni kwamba siku ya mwisho watahesabiwa kati ya wale ambao wametenda haki kupitia matendo ya Yesu Kristo na watakuwa watoto wa Mwenyezi Mungu.
But for those who never by faith come to repent and believe the gospel, their future is sure. It will be a future in hell.
Kwa wale ambao hana imani na waamini Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo, maisha yao itakuwa mafupi na kwa sababu imani yao inatokana na mambo ambayo iko nje ya maandiko matakatifu.
Now I want to again look at another verse from Proverbs for our last few minutes.
Na kwa dakika ambazo zimesalia tena tutarejelea katika kitabu cha Methali.
And this is Proverbs chapter 14 and verse 14.
Tutaangalia Methali sura ya 14 mstari wa 14.
This is the word of the Lord.
Na hili ni neno la Mwenyezi Mungu.
The backslider in heart will have his fill of his own ways, but a good man will be satisfied with his.
Ageukae moyoni hushiba njia zake mwenyewe, na mtu mwema ataridhika nafsini mwake.
Now the backslider in heart,
yule ambaye anamgeukia Mwenyezi Mungu, ama anageuka naenda anafanya kinyume na Mwenyezi Mungu.
The Bible can speak of the backslider as one who has claimed Christ.
Yule ambaye anasemekana kwamba ameenda amerudi nyuma katika neno la Mwenyezi Mungu ni yule kwa mwanzo alikuwa anamjua Yesu Kristo.
Or one who claims to know God and seek God and follow God.
Ni yule mtu ambaye anatembea akitangaza akisema kwamba anamjua Mungu, anamfahamu Mungu na anajua kazi ambayo anatakana kutenda mbele ya Mwenyezi Mungu.
But gets off of that narrow path from time to time and chooses to sin.
Lakini mara kwa mara huondoka katika ile njia nyembamba ambayo ni ya wale ambao wanatenda haki kwa sababu ya dhambi.
And this seems to be indicating something more. This is a backslider in heart.
Lakini hii inaonesha mambo mengi zaidi na vile ambavyo imeelezwa ni kwamba yule anatenda ile hali kupitia moyoni mwake.
So this seems to be indicating someone who is by heart or by nature a backslider, that is one who does not follow God, or we can say an unbeliever.
Lakini kwa njia nyingine ukitathmini na utafakari juu ya hili neno inamaanisha kwamba ni yule mtu ambaye ndani yake na ama ukweli ni kwamba yeye hamuamini, yeye si mfuasi wa Mwenyezi Mungu.
And this backslider is being compared to a good man.
Na huyu mtu ambaye anatenda maovu anaenda kinyume na neno la Mwenyezi Mungu analinganishwa na yule ambaye anatenda haki.
Now Jesus, remember when someone called him good, he said, "Why do you call me good? There are none good but God."
Naambia kwamba katika maandiko matakatifu kuna wakati kuna mtu aliita Yesu kwamba yeye ni mtu mzuri anatenda mema. Yesu akamwambia kwamba kati yetu hakuna aliye ambaye anatenda mema. Ni Mungu peke yake ambaye anatenda mema.
And so that word good is a suitable description for Jesus because he is God, but none of us are God.
Kumbuka kwamba Yesu Kristo ni mwema na yeye ndio peke yake anastahili kuitwa mwema kwa sababu kati yetu hakuna ambaye anatenda mazuri.
And so a good man is not a good man because of what he does. A good man is good because of what Jesus has done.
Na kwa hivyo kulingana na maandiko matakatifu kuita mtu ambaye anatenda mema ni kwamba ni mzuri ni kwa sababu ya kazi ya Yesu Kristo, sio kulingana na tabia ama nafsi ya mtu wa kawaida tu.
So a good man is a believer, a follower of Jesus.
Yule ambaye anastahili kuitwa mwema ni yule ambaye anakiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wake na kutitipitia matendo ya Yesu Kristo anatenda vile Mungu angependa.
So we have in this verse the backslider or the unbeliever.
Na katika maandiko haya tunaambiwa kwamba ni yule ambaye anakosa kumwamini Mwenyezi Mungu ama anageuka anaanza kufanya mambo yake.
Compared to the good man, that is a believer.
Analinganishwa na yule ambaye amekiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wake. Na kwa hiyo amevishwa haki ambayo inatokana na Yesu Kristo.
Now what is said of the unbeliever?
Na je, wanazungumzia nini juu ya kwa yule ambaye anakosa kumwamini Mwenyezi Mungu?
Says he will have his fill of his own ways.
Naambia kwamba atapata shibe kwa njia zake mwenyewe.
Now this goes along with the thinking of the world.
Hii inaambatana na vile ambavyo sisi katika ulimwengu huwa tunafikiria.
That is the philosophy of our day.
Hiyo ndio hali ambayo tunaona ni kwamba ni bora katika maisha yetu kila siku.
That restraint or rules are the cause of unhappiness. That is the way the generation of today thinks.
Kizazi cha sasa kinaamini ya kwamba hii sheria, masharti, maagizo ni njia ambayo inatunyanyasa sisi katika maisha yetu. Kwa hivyo hatuna furaha yoyote.
When it comes to living in a society which is governed by a government.
Kwa mfano ukiishi katika jamii ambayo iko na serikali,
we often tend to think that what is causing me to be unhappy is all these rules the government puts on me.
Ni wengi wetu tunasema kwamba kwa maisha yetu imejaa huzuni, tunanyanyaswa, tunapitia hali ngumu kwa sababu sheria imewekwa ambayo inatukandamiza sisi sote.
If only there were less rules from the government, then I would be happy living in this society.
Wengi wangefurahia kwamba katika maisha yao sheria zingepunguzwa ili wafanye vile ambavyo wanafurahia wenyewe.
What about school? We might tend to think, "Oh, this is a lovely school." But I would be happier here if there weren't so many rules I had to follow.
Wengi wetu tunafurahia kwamba hii shule yetu ambayo ni nzuri na ni maridadi kama sheria zingepunguzwa ili tuendelee kufanya mambo mabaya na tusipate adhabu.
And so people tend to think that complete freedom, in other words, being able to do whatever it is we want to do, that will lead to happiness.
Kumbuka kwamba wengi wetu tunadhana ya kwamba tukiwekwa huru tufanye vile ambavyo tunataka tutapata, tunadhania kwamba tutakuwa na furaha na tutakuwa na amani katika maisha yetu.
But we have then the biblical teaching.
Lakini kuna maandiko ambayo yanatokana, maagizo ambayo yanatokana na maandiko matakatifu,
that a determination to just do whatever we want to do,
na ile hali ya kwamba ya kuweza kufanya vile ambavyo wewe unatarajia kufanya mwenyewe,
that is the thinking of a backslider.
Hiyo ni hali ambayo inapatikana katika mtu ambaye hatii, hafuati sheria.
That is the thinking of a person that does not know or understand God.
Ni yule mtu ambaye haelewi maagizo ya Mwenyezi Mungu, hafuati amri za Mwenyezi Mungu.
We don't understand the very basic principle that we reap what we sow.
Ni kwamba hatuelewi, hatufahamu kanuni ambayo ni rahisi sana ambayo inapatikana katika maandiko matakatifu ya kwamba utavuna ulichopanda.
We all know that if we expect to harvest maize at harvest time, when it's time to sow the field, we have to plant maize.
Ya kwamba ukitarajia kuvuna mahindi wakati wa mavuno, ni lazima utapanda mbegu ya mahindi wakati wa kupanda chakula.
We all understand that when it comes to farming.
Sisi wote tunaweza kufahamu na kuelewa hiyo hali wakati inakuja katika nafasi ya ukulima.
But the backslider does not understand that when it comes to living their life.
Lakini yule ambaye anampinga Mwenyezi Mungu huwa anajifanya ni kama hafahamu ya kwamba akifanya kinyume na hayo kuna gharama ambayo atalipa.
The backslider thinks that they can sow seeds of wickedness.
Ya kwamba yule ambaye anaenda kinyume na neno la Mwenyezi Mungu anadhania ya kwamba akivuna, akipana mabaya,
that is, they can live their life in opposition to God.
Ya kwamba wanaweza ishi maisha yao vile ambavyo wangependa, sio kulingana na sharti na amri za Mwenyezi Mungu.
That they can live their life breaking the creator of this universe, his rules, while they're living in his universe.
Wanaweza ishi katika ulimwengu ambao unaridhiwa na Mwenyezi Mungu na mali yote ni ya Mwenyezi Mungu, na waendelea kuvunja sheria zake, wamkaidi na wamwasi Mwenyezi Mungu.
And yet they can be happy.
Na wadania kwamba watakuwa na amani ama furaha katika maisha yao.
We reap the fruit of what we sow.
Kumbuka katika maandiko matakatifu tumeambiwa kwamba utavuna ulichopanda.
If we are sowing wickedness.
Na kama wewe unapanda maovu katika maisha yako.
And wickedness defined is anything that goes against the will of God.
Maana ya kusema kwamba unatenda maovu ni kwamba umeenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu.
If we are sowing any seeds of wickedness, we will not bear from that seed fruits of happiness.
Kama wewe katika maisha yako umeamini na unapendelea ile hali ya anasa na kuvunja sheria za Mwenyezi Mungu, unapanda mambo mabaya katika maisha yako, usitarajia kwamba utavuna mema ama utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu ama kiti cha enzi na umpendeze Mwenyezi Mungu.
Because true happiness, true satisfaction is found only in God.
Ukweli ni kwamba amani ya kutosha, ile hali ya kutosheka katika maisha yako ama kuridhika katika maisha yako, inapatikana kupitia kwa Mwenyezi Mungu peke yake.
And so the backslider in heart will have his fill of his own ways.
Kumbuka kwamba yule ambaye anamgeukia anafanya maovu mbele ya Mwenyezi Mungu atapata shibe katika njia zake yeye mwenyewe.
The backslider in heart will sow wickedness.
Yule ambaye anatenda maovu atapanda mabaya.
And he will reap the consequences of that wickedness.
Na atagaramika na adhabu ya kulingana na yale ambayo anatenda maovu.
And he will have the fill of his own ways. He will get to the end of his life having no satisfaction, having no real joy.
Na mwishowe katika maisha yake atapata shibe kulingana na njia zake mwenyewe. Yeye atahukumiwa na maneno yake mwenyewe, sio kulingana na Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe ndiye atakuwa amejielekeza kwa njia ambayo itamwangamiza.
But a good man,
lakini yule ambaye anatenda mema,
that is one who knows the Lord.
Yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu anatenda haki.
That is one who wears the righteousness of Jesus Christ.
Yule ambaye amevishwa haki ambayo inatokana na Yesu Kristo.
Not being perfect, but with by their nature seeking to obey and love the Lord.
Sio ni kwamba amekuwa mkamilifu, lakini katika njia zake za kumtafuta na kumpendeza Mwenyezi Mungu,
he will be satisfied with his own ways.
Yeye atakuwa ametosheka katika njia zake kwa sababu ameweka imani yake ndani ya Yesu Kristo.
He will have satisfaction and he will have joy with the way he lives his life because he is living his life in obedience to God.
Yeye atakuwa ameridhika, atakuwa ametosheka, atakuwa ameshiba katika njia zake kwa sababu yote ameweka katika mikono ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye anamuelekeza.
And God is the only true source of satisfaction and joy.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ndiye alitumba sisi sote na vitu vyote ambavyo tunaviona mbele yetu, na kwa hivyo yeye ndio chanzo cha amani na furaha katika maisha yako.
And thanks be to God that he offers this way to each and every one of you.
Kumbuka kwamba tunafaa kumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati na kila mara kwa sababu ametutolea, ametupatia majali wake katika njia zote na kwa hali ambayo ni bure, na yeye ndiye anahakikisha kwamba inatendeka katika maisha yetu.
Because he was not obligated to do so.
Na ni kwa sababu Mwenyezi Mungu hakulazimika kufanya haya, hana jukumu ya kwamba ni lazima atutendee hayo.
Each of you were born in sin.
Sisi zote tulizaliwa katika hali ya dhambi.
And God would have been just to leave you just as he has left the fallen angels.
Na Mungu angekuwa na haki na uwezo kwamba atuache katika ile hali ambayo ametuacha bila ambavyo aliwaacha wale malaika.
But God has provided a way for you.
Lakini Mungu ametupatia njia.
To have joy and satisfaction in a life lived for his son Jesus Christ.
Tuwe na furaha na tosha katika nafasi ya kuishi katika maisha ambayo Yesu Kristo alituonesha kama mfano.
That all of you who repent and believe the gospel of Jesus Christ.
Kwa wale ambao wanamuamini na wanatubu katika injili ya Yesu Kristo,
you inherit the kingdom of God.
Tuweze kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu.
Let's all stand.
Kila mtu asimame.
Our Heavenly Father, we give thanks to you that we are not condemned to a fate of living a meaningless life, bearing no fruit, bearing no happiness, bearing no joy or satisfaction. But Lord, you have provided a way in your Son Jesus Christ for us to live an abundant life, a life lived in obedience to you. So God, we ask you to help us. Lord, help us to understand these things. Help us to know your truth. And Lord, by your Holy Spirit, give us the power to live in obedience to these truths. God, we love you and we praise you. In Jesus' name, amen.
Praise God from whom all blessings flow.
Wonderful day.
Buenas tardes.